Hata kama penzi maji masafi niacheni naye nawa. Mana yamenifika, yamenifika hapa. Ingawa nitakona, nimeridhia sawa. Mana kila dakika ni wakilioni. Kukikucha machojumu na kesho kulilio penzi hey. Kama kinda loko sa mama hey. Mama yeah. Avu shida sio heshima tu, hata wana mwingia wengi yeah. Mwenzenu kupenda shakata tamae, tamae. Weache ikabaki kuwa historia, japo sio hero safi. Na ya nini kung'ang'ania biashara tena yenye hasara. Na wala sisemi nitakuchukia, japo moyo hautaki. Nae nini kungangana ngangana inatosha. 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 Shindikana sawa, sina chaguo. Ana japo itanisumbua sumbua, itaniumbua umbua. Muchanga kwenye kitumbua tumbua, kwenye kitumbua tumbua. Weache ikabaki kuwa historia, japo sio hero safi. Aya nini kung'ang'ania biashara tena yenye hasara. Na wala sisemi nitakuchukia, japo moyo hautaki. Nae nini kung'ang'ana ng'ang'ana inatosha. Acha nipambane na hali yangu inatosha. Mapresha kupanda kushuka basi inatosha. Utaniua inatosha. Utaniua uweze kumie inatosha.
The good work has been done by the people.
The mix killer.